sing. Yefana, ngobu afwale yomholu uphelele etshwaleni. Anibizu professor, umfokalanga, sitholele mote tshontshe imali.